waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Shirka sabtida ka qabsoomi doona magaalada melbourne oo somali australian business and professional group ay sameynso, horta ururkan somali business and professional group goormaa la aasaasay markii u horeysay? Maxamed,
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Technically, markii loo fiiriyo bilowga s a b b i ilaa 3 sano ku dhawaad aan ururkaneytu oo magac ka dugan aan ku isticmaalaynay aan wadnay 2 sanad soo dhaafayna, waxaan xajijin waxaan xaqiiqinay in aan magacaasayta aan isticmaalno aan ku wadna. So muddo dhowr sano hadda aan wadna, and hadda noogu fiican waqtiga aan bandhigayno xafladan inta qaban doono insha allah.
Marka maxamed, sababtii loo aasaasay ururkan maxay ahayd ugu muhiimsanay?
Wallaahi waxaan rabnay in isku keeno dad dhalinyarada dadka community kamid aha, kadibna we saw an opportunity really for a platform to be created to be shared information, knowledge, and really just create networking opportunities.
Okay, Ahmed, intii hadda barnaamijkan aad samayseen imise barnaamij baa qabateen
hadda? Ku dhawaad waxaan qabanay adiga ilaa 15 event oo bil walba aan qabanaynay. Takhasus ayaan soo qaadaynay qof Soomaaliyan raadinaynay oo takhasuskaas ku dhex jiray oo noo soo bandhigo jidku uu soo maray, dhibku uu soo maray, iyo sida uu xalliyey, sidee dhalinyarta loo dhiirigeliyo qofku jecel industrygaas inuu galo, qofna inuu ka barto industrygaas uu yaqaano, oo guud ahaanna wax information uu ka helo industrygana. Taas aan qabanaynay.
Waa gartay maxamed, intii arrimahan lasoo qabanayay dadkii kuugu xiisa badnaayo aada ugu jeclayd markay hadlayeen, haddaa xasuustid maxay ahaayeen?
Wallaahi mar walbaba aan qabanno xafladaanaheetu xiisa badan aan u lahayn, laakiin haddii aan fiirino the top 2 or 3 sanad ka hor, sanad iyo bar ka hor waxaan qabanay IT, information technology, oo waxaan ka hadlaynay industrygaas sida uu shaqeynayay, habka qalabka iyo aqoonta loo baahan yahay IT haddii aad ku shaqeysanaysid, and meeqo kulliya in IT ay jiraan. So and waxay ahayd markii koowaad aan ku qabanaynay Harburg Stars meeshooda garoonkooda. So waxay noo noqotay opportunity fiican aan dhalinyarada aan la hadalno, dad badan aan soo jeedsano, and si fiican aan u bandhignay, and communitygas aada u faraxsanayn.
Maxamed, adigana maxaa kuugu xiisa badnaa intaa barnaamijyada ka qayb galaysa?
Melbourne markii iigu horeysay, barnaamijka ugu horeeya wuxuu ka hadlayay architecture, marka there was a lot there that I didn't know about architecture, and for me personally it was a good example of why we do this, it was very valuable for me personally.
Waa gartay Ahmed, kulankan sabtida waxa ugu yarteen waa kii caalamiga ahaa. Kuwii hore waxay ahaayeen kuwa wadanka gudihiisa, dad wadanka jooga, marka muxuu uga duwanaan karaa kuwii hore?
Horta dadka markaan fiirinaynay profilekoodan bandhigan usoo yeeraynay, waxaan raadinaynay dad ayaga communitygood successful ku ah, kow communitygoodna wax taray, wax ku celiyay. 4 qofaan hadda dibadaha ugu yeernay, Zakaria oo Sweden ka imaaday, iyo Jawaahiro iyo Maxamed oo UK ka imaaday, Mukhtaarna America imaaday, kulligood 4 waxbay naftooda horta wax tareen, communitygoodna active ka yihiin, waxbay taraan. Marka inay Melbourne imaadana ugu yeernay, siday anagana communitygeeni ay noo sheegaan ayaga siday communitygood wax u tareen, sidaan anaga dhalinyarteeni aan inspire gelino, sida ayaga naftooda wax u taraan, communitygoodna wax u celiyaan. Marka saas aan u yeernay.
Waa gartay Maxamed, barnaamijyada noocan oo kale sidee bay dhalinyarada u dhiirigelin karaan?
Wallaahi dhalinyarada horta fursad fiican ay leeyihiin hadda, aan la xiriiri karnaa, aan hool badan aan la qaban karnaa. So badanaa marka aan xafladahaneyta aan dhigeyno ama eventskaneyta aan soo jeedinayno, waxaan dhegeysanaa waxa lagu baahan yahay community ama industriga oo u baahan. baahan in laga hadlo dhalinyarada badan marka aan dhageysanaa oo waxay dhahaan eridanita aan interest aan ku leenahay aan rabnaa inaan waxaan ka baranno marka aan isku keenno inta ugu badan markaas aan bandhignaa aan sharaxnaa industrygaas so dhalinyarada ururkaaneyto dhalinyarada bilowda inta ugu dadka ugu badan umaadaan oo ka qayb galaan dhalinyarada waay aan dabcan laazim inagu tahay inaan dhageysano fikirkooda iyo waxay u baahan yihiin aan hadho barnaamij aan dhigisno si oo ay uga faa'iideystaan
waa gartay maxamed barnaamijadan oo kale lagama maarmo jaaliyadda ama ganacsatadeeda inay ka qayb qaataan marka bulshada guud ahaan arrimahan oo kale ma soo dhaweysaa
hadii la dhaho faa'iidada laga faa'iideystay aniga iyo maxamed aan saak fadhino xeheed waxaan isku baranay adi event oo sa camal ah adi bilowin muddo 6 bilood camal ah kadib business aan bilowna lamadeena waxay ahayd examplayaal kale oo badanaa jiro oo dad eventan camal iskuugu bartay oo haddana markay is arkeen in interestkooda oo alignment ku jiro and then they talked kadibna iga wax istaray un
natiijada kasoo baxday
marka benefit is a direct example aan ku siin karo okay
ahmed isla taas laftigeeda bulshada guud ahaan barnaamijyada noocan oo kale ma soo dhaweeyaan inta aragtaada
markii hore wax cusub ay lahayd community-ga markan barnaamijkan oo kale bilaabaynay laakiin markii ilmahoodii ay ka arkeen inay waxaan oo kale dhiirigelinayaan dadkii wax qabanaya ay wax ka bartaan role model u noqon karo markay ilmahood ka arkeen natiijada ay soo dhaweeyeen fikradaha ay dhaheen see wax lidin qabanaa siba conference-kan oo kale community-ga 100% wax keliyey community-ga result-keeda u jiro conference-kan marka aad iyo aad ay soo dhaweeyeen badanaa hadda business-yaasha soomaalida waa soo dhaweeyeen iyagana ayaga isku imaaday fikirkooda way noo dhiibeen ayaga sponsor gareeyey marka aad iyo aad u mahadcelinaynaa community-ga aad iyo wax noo taran
waa gartan u dambaysa barnaamijka sabtida maxaa ka dhihi lahayd maxamed
wallaahi horta aad ugu faraxsannahay shaqada culus aan qabanay aan insha allah aan bandhigi doono xafladaaneyta aan u soo jeedinayna dhalinyarada community-ga soomaalida australia ay dhammaan bulshada soomaaliyeed oo joogaan waddankaneyta australia waxaan rajaynaynaa in ay soomaalida xoog uga soo qayb galaan tikado badan aan kadnaba already so waxaway waxaan aragnaa ina oo very popular ay tahay xafladan intaan qabanayna insha allah sabtigan inta soo socda
maxamed isla eventiga xaggee lagu qabanayaa goorma la qabanayaa
eventiga waxaa lagu qabanayaa la Trip University waxaway xaafadda Bandura ku yaala maalinta la qaban doono waxaway Saturday 14th October iyo Sunday 15th October Saturday diga conference way waxay ahayd speakeryaasha dhan presentation ay soo binayaan maalinta Sunday the 15th of October waxaa waaye workshop yaa speakeryaasha oo hadlen haddana one-on-one workshops noo soo bin doon insha allah
axmed tan u dambaysa dadka yimaada maxay ka filayaan barnaamijka sabtida
horta inay inspire noqdaan ay wax cusub ka bartaan sidii qofkii hata wax business rum inuu bilaabo dhibka loo maro ay diyaar noqdaan marka dad badan oo wax rabeen wax qabtaan jira marka barnaamij haday imaadaan wax badan ka faa'iideysan horta dadkay ka barnaayaan sida wax loo qaban lahaa ka barnaayaan haday workshop kaasna galaan direct waxay u siinaysaa access dadkan professional ka dibaha u imaaday inay iyagana contact kooda qaataan si fiican isku bartaan ayaga markay wax rabeen inay bilaabaan ay la xiriiraan marka faa'iido badan aan u rajaynayna dadka soo galay barnaamijka marka aad iyo aad waxaan u rajaynayna inay soo imaadaan sida dhalinyarta high school ka baxay kuwa jaamacada hadda ku jiro iyo kuwa shaqada raadinaya saddexdaas group aan aad aad u xiiseynaa inay soo qayb galaan
my name is Zakaria Abdulkadir Hirsi from Sweden and first time in Australia and mashallah so far I've been very impressed of how everything has been arranged and planned and inshallah look forward to meeting more people inshallah on Saturday and sharing my story and journey inshallah.
Ana magacayga waxa la dhahaa Maxamed Khalif waxaan ka imid magaalada London. Waxaan ka qayb galayaa ma ka hadli doonaa insha Allah xaflada ka dhici doonta jaamacadda La Trobe University oo ku taala magaalada Melbourne. So masha Allah dhalinyarada aad bay u dadaaleen maadaama ay arintana ma xafladan asaaseen waana ugu mahadcelinaa. Aniga arimahan ka sheekayn doono waxa ku saabsan yahay e-commerce ee qofka soo asaa gurigi uu joogo uu ganacsan lahaa. Waxaan yaani ka sheekayn doonaa arrimaha ku saabsan qofka inuu isku filnaado oo noqdo qof wax soo saaran karo, uusan shaqo ama qof shaqsi ama shirkad ah inuusan yani tala saaran oo asaga uu wax qabsado, hadday noqoto part time, hadday noqoto full time, oo qofka waqtigu haayo uu marbo dhaqaalo haayo runtiiba inuu yani maal ismaal geliyo asaga oo wax faa'iido. So waxaan ka sheekayn doonaa internet marketing, e-commerce, qofka alaabta suu usoo gadan lahaa, suu uu ganacsan lahaa websiteyada Amazon iyo website asaga gaar u leeyahay, qofkaas gaar u leeyahay.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo S B S Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.